This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni baphulaphuli baka Radio K Pulpit. Kuvelile kambenene ke lona othetha nani. Kuluvuyo ke kuba nani ngayo le njikalanga kule nkqubo yethu. Mphulaphuli ndiniphatheleke indaba ezilungileyo, indaba ezimnandi, ezingokufa futhi sifelwa, hayi ukufa nje but ezingokufelwa nokuvukelwa kwethu. Sifelwa nguye uYesu futhi uYesu esivukela. And ndiniphathele ezo ndaba ke, indaba ezilungileyo, indaba ezithi wena ke mphulaphuli uyathandwa futhi ke uthandiwe nguye uThixo ongaphezu konke. Mphulaphuli ke isihloko sethu ke ensiza ube sithetha ngaso kulena iveki ukuya futhi kweziveki zimbini okanye zintathu zizayo. Ke mphulaphuli sithi sasanyulwa, we were predestined and chosen and predestined. Senyulwa ngubani ke? Senyulwa nguye ke uThixo. Isizathu ke sokuba ngabana ke mphulaphuli ndithethe kanje okanye ndikhethe esisihloko ndisenze le series kungokuba ngabana ndifuna uzazi bangabana wena ume ndawuni phayana ke kuye uThixo, nokuba ngabana uThixo ingaba unenjongo nangawe okanye uThixo wena wakubhaqase ukhona wabona abazali bekhulelwa thini nankomnye masendibona ubanda uthini ngaye okanye uThixo unecebo ngawe. Cause ke eyona nto ibalulekileyo kufanele sazi uba ngabana ndikhona nje, ingaba uThixo wandibhaqase ndikhona na okanye ndikhona nje ingaba uThixo bekulicebo lakhe ukuba ngabana nandibe khona, ingaba uThixo ebeplanile akuthukanga sendikho xa endibona ndikho wabona uba makasese ke nangam enze icebo kuba ke sendikhona engazukundilahla. Now ke mphulaphuli ke into endifuna ukubonisa yona kuxeleyo namhlanje kuba ngabana uThixo wakwazi kwangaphambile. UThixo akothukanga ngobukho bakho. UThixo ukho ngecebo lakhe, ulicebo lakhe futhi usecebeni lakhe. Phambi kokuba ke sityatyadule singene kakhulu mphulaphuli ke masenze kanje sivule ngawo umthandazo masithandaze sithi bawo wethu onamandla onke Thixo wethu ophilayo kumkani our Father and our God sithi bayethe kuwe ke mzali Thixo nako wena ongohlulwanto wena onako ukwenza ngaphezu kokuba sicela nokuba sicinga nokuba sithandaza even far beyond and above all our imaginations. Our Father and our God sithi bayethe kuwe udumo uzuko imbeko zikufanele Thixo wethu onamandla onke enkosi ke ngothando lwakho enkosi ngakusenyula kwakho enkosi bawo ngokuba wasazi kwangaphambili Thixo wethu namandla onke enkosi ngokuba sihamba ecabeni lakho Thixo wethu namandla onke njengoba izwi lakho lisitsho lisithi the steps of the righteous are ordered by the Lord our Father and our God sithi enkosi ke bawo ngoba siyazazi sisecebeni lakho nje amanyathelo wethu kanye inyawo zethu Thixo wethu namandla onke zikhokelwa kwaye ziyalelwa nguwe kuba mazinyathele phi futhi zihambe phi sithi bayethe ke mzali wethu enkosi bawo enkosi ngalo oluthando lwakho lungaka Thixo wethu ophilayo Thixo namandla onke siyakuthanda ke bawo siyakuthandaza sithe nkosi ngokusithanda kwakho egameni lika Yesu Thixo wethu namandla onke nithandazela abaphulaphuli mabathi ke abagulayo abanendawo ezibuhlungu emizimbeni yabo emakhaya ngamakhaya Thixo wethu namandla onke mabathi ke bawo wethu baphile phatha baphathe ubaphilise baphathe ubaphakamise bachukumise ke Thixo wethu namandla onke. Our Lord and our God in Jesus' mighty name. Sithi bayethe, we thank you, we honor you, we adore you in Jesus' mighty name. Enkosi ke bawo. Mphulaphuli siyabulela ke ngokuba uthe wathandaza nathi. Masiqale ke siye phayana ke ezifundweni zethu singakhange siwaphozise amaseko. Sawufunda ke siqala phaya kulaa ncwadi kwabaseRoma isahluko sesesibhozo ivesi ke ileya yeshumi elinesibini amashumi amabini yeyamashumi amabini anethoba verse 29 Romans 8 verse 29. Masifunde ke siqala apha esilungwini apha esixhoseni sobuya siye esilungwini uthi ke isixhosa xa sifunda apha kuso ithi ngokuba abo wabaziyo ngenxa engaphambili wabamisela ngenxa engaphambili ukuba bafane nomfanekiso wonyana wakhe ukuze abe ngowamazibulo kubazalwane abaninzi. Abo ke wabamisayo ngenxa engaphambili wabuya wababiza bona waza abo wababizayo wabuya wabagwebela bona abo ke wabagwebelayo wabuya wabazukisa nokubazukisa bona sawuphela apho ke okwalomzuzu. So into esifuna ukujonga ke mphulaphula kuba ngabana uthi ngokuba abo wabaziyo ngenxa engaphambili o masijonge kule nto uThixo akothukanga xa uvela uba khona o abazali xa besenza isenzo kwaze kwaba khona wena akothukanga ngelaxesha uThixo into ayenzileyo ukwazile kwangaphezu phambi kokusekwa kwamahlabathi. Wakwazi nini ngaphambi kokusekwa kwamahlabathi. Ithi loo nto phambi koba uGenesis 1 enzeke wena uThixo ebekwazi. Ithi loo nto esenza uGenesis 1 nje uThixo unengqo kuye engqondweni ucinga wena meaning ebesenza elungiselela wena. Now one of the things that esidinga ukuze understand is that uThixo has set people in places and futhi emagamaxesha ngumaxesha ngamaxesha. So kunabantu ebebe uThixo wabaziyo futhi wabadalela ukuze baphile kwixesha elithile. Wena uwaziwe nguThixo futhi wakudalela ukuba ngabane uze uphile ngeli xesha. Meaning, the time ophila ngalo is not a mistake. Okanye akuyompazama kwenzekanga. Akusukanga kwenzeka. So, uThixo wena wakwazi kwangaphambili. Now, ukwaziwa kwakho nguThixo mean ithi loo nto uThixo besazi ukuba kunomntu onguwe futhi lo mntu unguwe uzophila ezophila ngaliphi ixesha emlungiselele eliphi ixesha mean ubukho bakho is by design and nexesha ophila kulo is by design not default but by design it's purposeful. It was on purpose that God created you to live and to exist during this time, this period, these years, this season. It's by design. It's God's choice. So God chose you. He knew you before the beginning of the time, of the times. Chose you before the beginning of the times. Set and also chose a time. A time ozophila ngalo wena. God was intentional in doing so. UThixo ukhethe eli xesha intentionally, purposefully, ngoba wena ebekudalele ukuze uphile ngalo eli xesha, not elinye but eli. Now, into ebalulekileyo ke ngoku xa so uzazi uba ngabantu ubudaliwe nguThixo, uThixo bekwazi, ufuneka wazi ebekudalela ntoni. Masiqhubeke nevesi yethu. Ithi kuba abo wababizayo kuba abo wababizayo ngenxa engaphambili wabamisela ngenxa engaphambili so wabonyula ngenxa engaphambili abo wabaziyo wabamisela meaning ubamisela is to predestined meaning wagqiba ukuba wena uzoba ngumntu onjani what is your destination what is your destiny okanye ke ngamanye amagama wena ukuze ube ubuphilile bakubume ngokugqibelela yintoni lefanele ube yiyo, meaning there is a calling for your life. Now, what is that call for your life? A call, it speaks of your predestination, okanye your destiny. Xa uhamba in the call for your life, ithi loo nto you are walking in your destiny. You have arrived, ufikile. So ithi ke ngoku loo nto uThixo wabo wabazi kwangaphambili, wabamisela kwangaphambili, meaning he decided before the foundations of the tamba wena unguzoba ngusomashishini okanye wena uzoba ngumfundisi, wena uzoba ileni into nguThixo. Ebese ithi iBhayibhile yam xa ithetha kakuhle phaya kumaFilipi, ithi nguThixo osebenza ukunqwena kuthi, who makes us to desire, ikwanguye osenza si act upon those desires. So uThixo ufaka inqweno kuwe, ufaka intshisakalo ukuba wena uzoba ngugqirha, afaka intshisakalo ukuba wena uzoba ngumvangeli. Inhliziyo yakho izosikeka xa ubona abantu betshabalala. Afake loo nto uThixo kuwe enhliziyweni, afake neability to act kuleyo ntshisakalo. So now, as ke ngoku wakwazi ngaphambili, wakumisela kwangaphambili, akakumiselanga nje ukunike i-tools to do le nto akumisele yona. So xa uThixo akumisi ekubizile, ekwazile, wakwenyula, wakubiza, wakumisela kwangaphambili ukunikeza ii-tools zale nto ebekwazela yona. Thixo bundazela ntoni? Mhlawumbi nawe unalo mbuzo uba mna Thixo ke ngoku inoba yintoni, ithini impendulo yam kuwe, ithi ithini intshisakalo elapha kuwe ngaphakathi entliziyweni, ngoba akakho umntu ongenantshisakalo. Ingaba ke Velile uzama ukuthi umntu onentshisakalo yokumosha, yokuba, yobusela, ingaba uThixo babizele loo nto? Nakanye bona abantu abenze ezo zinto ngabantu abazibhaqe intshisakalo zabo, baxa bezijonga umntu azijonge yena, abone uba le ndiyirhalela into ngeke ndibe yiyo, le ndiyirhalela into yona ngeke ndikwazi ukuyenza. Azigqibele uba uzawujika aze ngomva kwidestiny yakhe. Abantu abenze ezo zinto ngabantu abenze loo nto, abazele ngomva le nto uThixo ebadalele yona, abazele ngomva bayifulathela le nto banentshisakalo yayo apha entliziyweni yabo. Ndiyakuthembisa, buza wonke umntu osisigebenga obayo qhekeza ba, yintoni kanti wena wafuna ukuba yiyo, wakhe warhalela ukuba yiyo? Baza kuxelela, akekho namnye uzawuthi mna ukusukela ndaqala uhamba ndakwazi uthetha ndazi izinto, ndafuna ukubalisela, ndafuna ukuba, ndafuna ubulala, ndafuna uba sisikrelemnqa. Akho namnye umntu ozoxelela loo nto. Bazoxelela athi umntu, ndabona imeko yasekhaya uba ngeke lena yinto ndibe yiyo, ngenxa yemeko emaxongo ebendijongene nayo ndaphetha ndisenza u-ABC. Hayi ngoba nguThixo bebadalela ukuze benze ezo zinto. Now, into endifuna ukubonisa yona ke mphulaphula kuba ngabana, xa uThixo ekunikezele intshisakalo, noba ngabana uzibhaqa ukwindawo engathi le ntshisakalo isentliziyweni ngekhe yenzeke, sukuncama, ngoba uThixo xa ekudale ekunikeza intshisakalo ukunikeza neability yokwenza le nto itshisa apha kuwe ngaphakathi. Now, uThixo akazukunikeza intshisakalo nginikezi amandla okanye ukukwazi ukuzalisekisa le ntshisakalo lapha kuwe. Xa ikunikeza intshisakalo, ukunikeza neability to accomplish okanye ability yokuzalisekisa le ntshisakalo lapha kuwe ngaphakathi. Ngoba kaloku uThixo wethu wethembekile, akangomntu uba magabana makaxoka, akazukunika intshisakalo ugqiba kuyekele. Sithi abaqale baxhome sixhome, yena uThixo sakulindile kulaa ndawo yentshisakalo. The moment ubuyela kwindawo yentshisakalo is the moment ubuyela apho uThixo ekwazi wena bekufana buhamba khona. Kulapho uThixo uzawudibana nawe khona. Then xa ufika kwindawo yakho yentshisakalo, xa uqala ubeka unyawo lwasekunene, ubeka olwasekhohlo, kube ngathi kunzima, but uzibhaqa kuba neprogress eyenzeka, is because God is with you. So abo abazi kwangaphambili Waba misela kwanga pambili. Ingaba into unike wene intisaka lwa pakuwe. Ngoba lenti intisaka lo kuwe. Lendo halelu yenza. Lendo halelu tukumisa ilizwe ngayo. Izizwe nilitanga ngayo. Ilentu chito abeke. Abeku. Esiti you were destined for. Oka you were predestined for. Ilendo bekufamba uhamba kuyo. Ati sizisungu umsebenzi wezandla zakhe. Awawudala kwangaphambili ukuze sihambe emisebenzini elungileyo awayilungisa kwangaphambili. Umntu ngamnye unendlela ibilungisiwe. Umntu ngamnye kunemisebenzi ekumele uhamba kuyo ebilungisiwe kwangaphambili. Ungekadalwa wena uThixo wadala indlela ozawuhamba kuyo. So when you meet izinto ezikuchallengeayo, you don't give up. Boy, unganikezeli kungoba uyazi uba iability to overcome, iability to achieve whatever you are supposed to achieve, God has given it to you. It is locked up in you. So xa ubona izinto ingathi zimelane ngawe nawe, suqhoma izandla, sujula itawulo, qhubeka, push, go on, go forward. Why? Ngoba this road ohamba kuyo, you were predestined for. Yinto uThixo bekudalele yona. Le nto intshisakalo kuyo, as long as uhamba kuyo, yile nto uThixo bekudalele yona. So xa uqhubeka kuhamba kuyo, you will achieve, you will get le nto kuthiwa i-fulfillment, ngoba uhamba ecebeni likaThixo ngobomi bakho. So xa uhamba ecebeni likaThixo ngobomi bakho, akukho nto enomelana nawe, akukho nto enokohlula. Bese ithi iBhayibhile, noba ngabana umbono uyazilazila uzophumelela. Awuzucotha noba ngabantu ngathi uyacotha, but awuzucotha. Why ungazucotha? Kungoba kaloku wena uhamba kule nto uThixo ebekubizele kuba ngabantu uhambe kuyo. So ke mphulaphulo, ndifuna ukukhuthaza ngokuba uthi xa ujonga ubone ngathi liwa libheka umoya, ayithi loo nto xhoma izandla, ithi loo nto yima. Ngoba khumbula kaloku uthi umbhali xa ebhala uthi resist the devil, he will flee. So akukho mpi wena ofanele uyayilwa, okwakho kukuma ume usaziba uThixo uthi. UThixo into endifakele yona entliziyweni yile, intshisakalo andifakele yona uThixo yilena. Then ume kule ntshisakalo yakhe, le ntshisakalo uThixo akunikeza yona, kule nto itshayo ivuthayo apha kuwe ngaphakathi entliziyweni. Mphulaphuli masithandaze ukuba uvile lizwi uthi nam nalento inelintshisakalo kodwa ndizibona ndikude kuThixo, ndizibona ndingenokuya kulento uThixo ebendidalele yona. Mphulaphuli, kululu kuya, kululu kuyofika. Iqala kulo mthandazo sizawenza. Ngicela wenze lo mthandazo emva kwami uthi, Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela iziphoso zam. Ndiyabulela ngokuba wavuka uvukela ukuze ndigwetyelwe. Namhlanje ndizelwe kabutsha, ndisisidalwa esitsha, ndizelwe nguThixo. I belong to the family of God. Thank you, Jesus. Amen. Ndiyabulela ke mphulaphulo ubuthe wawuthandaze lo mthandazo. Xa uthandazile, wena ke namhlanje usindisiwe, uzelwe kabutsha, uzalwa nguThixo. Ndiyabulela ke mphulaphuli. Undirhwece ke phaya ke kula manxeba okhuselelwano uFacebook uthi Velile. Ndiye ndawuthandaza umthandazo, ndasindiswa. Ndisindisiwe nje, ndifuna ukwazi ukuba ngabana ke ndingahamba kanjani le ndlela ukuze ndihambe kule nto uThixo bendibizele yona okanye bendidalele yona. Ndakuphendula ke mphulaphuli. Kude kube kule veki zayo ke, ube nobusuku obuhle. Be blessed. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.